natuye numba kuchikope cha lenga iku milimo na chisano. Shauli afo kuipa Davide. 1 Samuel chapter 18 verse 1 ukufika pa chapter 19 na verse 10. Pakutampa Shauli alitemenwe Davide pantu aliyafuilisha abena Israeli ukuchimfya abena Filisti. Asa nguikyo mushilika uwako sakabiri alinintungulushia mu Israeli na abantu abengi bali mutemenwe ukumukonka. Elio Shauli amufimbile. Ubushikumo Davide aleimbila Shauli inyimbo pakalimba kakwe. Lelo Shauli ali ikatwa no mupashu wabipa eicho alefo kuipa Davide. Shauli alisenda ifumo aposa mukutirila se Davide. Lelo ifumo lyali mupusa. Mukuti epae Davide. Lelo lesa achingilile Davide mukumutumina Yotamu umwana wakwa Shauli. Elio na abantu abengi abena Israeli abobale muchingilila kubaluani. Kabiri Davide hali butukila kunchende Itali mukutina Shauli.